breathe. Sure. Awuthingene ngewentyontyi ngibakhombise ghetto ziyashaya. Thina siphuma enquthu le ndatshana ezalwa khona. Si-untouchable mangena thina si-disaster. Buka mehla bomvu idlala iganji Terminator. Ubrize ihele hele angekumvimbi zilakhe flags. Uphume emaphandleni efebhulas abantu bayazi. Kule flade wisimkhukusano. Banomlilo wale game. Noma uyisithi uvuke ekuseni uye enyangeni ulanda imithi. Uzongithole locate cause ngifundela Ibrahim. Mangibiza regross cause I'm everyday in hustling. Ngibhala iline eliqonde njenge-anti emgodini wena. Ngizela ngeline elidakwe njenge-queue yase-tavern. Ngizela ngeline elidakwe njenge-queue yase-tavern.
Yeah. Nginyoke upasta ngikhafula ivesi. Drop ama-punch cause iskill yasehli. Ngoqe ngephepha lebhayibheli ngabhema ngakholo. Balenza ama-straight imba ngasumisa. Bangibiza ngopasta ngigcwale ngevesi. Bebethi ngizofeyila abakhohlwe ukungithesta. After le track ya akukho nokuresta. Mavesi am-exam akekho ozokhupha. Style sama-style yasoze saphupha. Bengiguqile manje ngibuyile. Skill isikhulile maningi amagoli on my mind. Ngawina ne-league iskill isiyakhula ine-major league. Ivesi yami red card into engakhiphe egemini, yeah, into engakhiphe engomeni.
Uvulumalambanene wena uhlezi unkorobela. Uyenze ngathi uyangithanda lona igoni lohlezi likhona. Uvulumalambanene wena uhlezi unkorobela. Uyenze ngathi uyangithanda lona igoni lohlezi likhona. Uvukile umalambane, yeah. Petu Queen wase London, yeah. Uvukile umalambane, yeah. Petu Queen wase London, hey.
Vuka umalambane, kade hlupheka sivuka ngamazambane. Esithomela abadle likabonde zambane. Mina ngishizila neyiningi, funa zazana. I'm cutting corners like Shane Idli. I'm flying high like an Idli, eh. Smoking weed at the sopan, eh. Dalla spanda, sivuka ekuseni kubanda. Emakasana thina spanda, eh. Manje usevukile umalambane. Mdala usevulile indlela zokuphumelela. Vuka umalambane, phekwavuka nabalele. Mina ngizovuka ekuseni ngiyophanda, ngisale ndlela.
I drop my bars at wrongweni. I am the nigga who's behind the bars, eh. The nigga be biting my bars. Nyanjo chocolate and lose my bars, eh. Beg it, tell it, tell him, bope, so I can drop some real bars, eh. Nina ni short and a charger. All of my niggas are having no bars. Darling, I'm gorgeous, jazz. Even in Kotola, I'm giving no fuck, eh. My visitors spit a dark. I'm sorry to niggas, I buried alive, eh. Wallet, I'm a 21, eh. Shoot it, crook, a national park, yeah. Wangenus, Canada, onana, batwala, lentwani, yara, manya, shiza, ngisama, nga, ensa, batwala, kwa kalabo, mama. Yeah, 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 yeah. Ovo, yelu, malambane.
Uvulu, malambane, wenu, hlezi, unkorobe. Uyenze ngathi uyangithanda lona igoni lohlezi likhona. Uvuluma lambanene wena uhlezi unkorobela. Uyenze ngathi uyangithanda lona igoni lohlezi likhona, yeah. Uvukile umalambane, yeah. Petu Queen wase London, yeah. Uvukile umalambane, yeah. Petu Queen wase London.